ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe ono e tampere korkaji hannde altinere sappo enayi lewru juillet sappo e jeegom yamde ƴaɓɓori masinema capanta nayyi e joelle studio tamani maison de la presse min goni on barkinama ndenno on kumpititta hannde dow kaldal ana hani waɗude alal baare ndenno warore ne enna hakkude gouvernement e pelle murtoɗe alal jeeri hakkillaji mbaltaki fay seeɗa ndenno saabi andaka ko ɗeɗenno ɗiɗo talki cawi banggal kawral hono ko hani haalede hakkude ɗeɗo pelle e laamu o nelaɓo ministre yigaji o ene yeehi kobada laamu kangaba fa humpitoyoɓe kumpitoto mbasi gaɗɗo to kañe war hoore gannor to yontere ƴaɓɓiri nde enna laamu o kañe e banque biyeteɗo BMS o enna kañe e wayeɓeɓe tongiditalki fa bamuya yalla kilon tew ana ɓey ɓuyto ndenno ɗum warta ɗo wonno arande ɗo enna million ji sappo e capanɗe joyi e joyi e capanɗe joyi e jeɗɗi e joyi sefa woni ko waɗa hen fa wayeɓe ko foti temedere capanɗe joyo pabore ɗum enna bisimilla moɗon studio tamani ley balɗe ɗiɗi garoje ɗe enna joni ɗe enna batu joƴƴinte alal jeeri hakkunde gouvernement Mali o kañum e pelle murtoɗe enna dow e hono leydi ndi enna hani haggitirede ni enna ndenno so kawral heɓama talki tonguete dow seede en woɗɓe warɓe no hewɓe no gardi iwde garoɓe hawre oɗo batu e ley hono ko Sira Baccely moɓani en ko keɗe ɗen barke sisi
dow eko dartete e ley batu o ko gouvernement o laɓɓini ɗum woni laawi tati ɗi batu o hani jokkude laawol arandewol ngol ɗum woni hono yelaaji laamu Mali o dow batu o laawol ɗiɗoɓol ngol ɗum woni hono sellinde yelaaji gaɗeteɗi fa jam e deƴere waɗa laawol tatoɓol ngol ɗum woni hono tongude yelaaji ɗi fa ɗaato sababu waddowo jam e deƴere o batu ana hawrina ɗum woni hono yimɓe tongunoɓe kaldal e kawral arandewal gaɗangal to wagadougou to e 17 juin hitande 2013 ɗum woni MNLA Askia fa yottade e MAA kañum e gouvernement Mali o suuroɓe suutaɓe fa ko dartete e jonde nde ko heɓe ɗum woni Union Africaine Algérie CDAO France Suisse Mauritanie Niger Nigeria fa e Burkina Faso ɓe woni suuɓaɓe fa laato newnowo kaldal ɗe kawral ngal hakkunde ɓiɓe Mali dewte nayyi sawuɗe ko foti batede dow mun kaɗoji jambaji waɗede
heƴaɗo leydi Mali o kolaɗo nenno o o hani tottodirde hakkillaji e dunke ande on kanko en leydi Mali ni enna kala e caggal Mali fade makko faccitoyde talki makko ɗi alal jeeri ɗi miijoji hono janggino don jande dow Doure Abdoulaye Niangua waji ɗi wune mbawi yaltude e muɗum ɗi honono Sira Baccely hollitiri en ni keɗe ɗen Oumar Waygalo
Mali ana hani ardade ley ngal kawrital Mali ana hani yettade ɗum woni to Alger to tawi ɓe jaltini ley hen heeƴo golleji mabɓe fo hay minen ɗum min jiɗi ley hen saabi sa ƴeewi o golle yo golle ɗum woni leydi ndi fo ɓe nodda ɗum woni ɓiɓɓe Mali fo ɓe nodda ɗum woni hono gomɓe Mali ɓe nodda gomɓe ɗum woni caggal Mali furdu fa kañum en du kokka ley hen hakkillaji mumen jaltini ley hen ɗati saabi de sa ƴeewi nde hunde yone hunde ɗum woni hono ko yimɓeɓe kani miijade ley hen fa yettade hono société civil kañe hono yimɓe ɗe jeeɗoɓe kabaruji fa ana kani miijade dow hen wakkati joni min keɓa ley hen ɗum woni hono kabaru ji teltiniɗi hay ɗum ana hani hulɓinde min jaati ɗum woni hono yimɓele dartoɓe honnoroɓe amen ɓe
sakiraɓe ono heeɗiɓe oɗon darda neltiro mimi jango moɗon hello facebook ngo ena jaate studio tamani ɗo ngo enna e ngo keɗotoɗo ngo enna fa hoolare tabita hakkunde laamu o e pelle murtoɗe ena battodiral kasunkoɓe ana hani waɗede hande ndenno nokku biyeteɗo tal handak ndenno hedde keeri alal jeeri to o ana sabbinbina soldats en Mali ko yaate capanɗe jeeto battodire e kasunkoɓe burdaɓe araɓe ko foti yimɓe temedere dow hono setta ko ministre ma jaati hoore mum intalla kanko mo lanndodiri e attay kere ɗen attay hoore muɗum
minen kane kurtinani liste goto dilla lejuru jeegom mi kotti liste goto mei jaɓani yoppaɓe mi juuɗi sabi mi gurtini liste hono yimɓe temdere temere bambara kam mais yimɓe temere hadaehaɗe somoro o mbiɗa anndi yimɓe fa yimɓe heewi warta par ce que yimɓe heewi maayi ɓe kasoto wonkoye wari mais beka fof sibiɗeno militaire goto wona hen beka fof sibiɗe ko mari nanggui konna gaawo ɗuktu mais minen kam komin jogui fof militaire heno sini goto wona hen komin jogui ɗo fey goto mayayi fey goto barnaji min tokkaɓe fof inchallahu fey goto mayata waɗe frontiére algérie ministrema ana waroye dow algérie ana waroye dow min komin kamɓe hokkaɗe prisonnier hen kamɓe ɗiɗo hani hokkude koɓe yimɓe jogui ɗo
tamani.
Waltere mata ka fa hande leeda maaje laamu kanga bade en beete o ministre yigaaji o nanili ton hejaabe mudum faabe computer do ko wadi ton ko jaati jaati nan no jokkotato bo mer nugato en o holliti yimbe nogay en nay won ko baraton e kaake dum boni hen fa sanne imirana kilo mega kanko mo landundire sidiki kamara kerden barke sisi
cette mission menen ko men datata de dum woni hono labbinde gonga o do hono bonandaji ngaddi di sa mele ande jaati dum woni men kebi hen tajoral wiide ko foti yimbe no ko en noyon woni ko yonkiji mudun en keddi e bonandaji di fa hande meden mil laamu o ana wayi batti toyaade dum woni hono nokkuje faabe anda gonga o do hono di bonandaji sa jeewi misalobe mbaawi yaade hono Gabriel Touré hôpital Gabriel Touré be jeewaya mim tajordo ko foti nyoyon woni barmube fa sanne lelnaabe ton men kebe hen tajoral dun wiide hono suudu madrasa wotur an ton ndu sumi kasen dun beeme tade woni sumude a dun sa jeewi lede beeme ko foti ton ngaji joyi nyamuri woni ko gendarme en be duppi
brûlé par les gendarmes
jaate wadi so député en be en kambe hono ni be banga kabar yugaji be enan nelani ministre yugaji o en wara fa nan haltida mabbe fa be pam ko wadi don jati jati ko en walde dental leede afrique waliri ministre en mali hono kuma ni do banga hakitere lamu e kubeje meden denago en ko foti en jokka han milioji en nogay an han mobilaji nogay denno coggu majji en ya fa e million goto e kalisi dollar yalla soldats en mali be en ana beydoro bawde nan han kanko beete do pierre buoya kanko woni kejaado hono le do leede goddo leful sahil den wonko mu faccitan en kedo den barke sisi
no Fernando Romet
no kawrizal sa jeewi dental leede afrique wadani ministere mali kumani do kabaru kubeje e denagu balligu dum sembinde bawde arme mali lay golleji mudun di dum wadi so men gaddani be o do balligu mobilaji nogay le mobilaji nogay di sa jeewi katikatiji 13 ana hen ambulanceji 3 e camion ngaji 4 jawdi balligu o ana yahay ko foti million goto dollar dum le hakille ballundiral men gadire di do golle ji hono no honfu andirini le tidallaji di mali woni le wakati joni o mede mila le ko warta mede mbayi wadde
ko dara venir on pourra faire plus
lamu o kanyi e wayebe be fa yotto hono ndudo sudu bank biete do solidarite nu en tongidi talki fa ba mu yako nanno ko hadata cogu kilo te u beydade nanno jawdi mu an ya fa e milioji chapande jeddi e joyi sefa nanno an han ko rede ndi do balludi wayebe ya fewta e fa e wayebe temdre chapande jeyon bete o ministre jagotobe on Abdul Karim Konate facciti wiide lamu o bamidi alniyaji fa baade denno han ko tawde be do hewbe bawde be gala bawde kedo den kanko bete da Hamsata Diallo
men gouvernement ko men fori ngom men kawri ibe hoka en kaati seeda yalla tewa no jipo no aniya menga tidal gal gay tidal Allah jono men gari e ko yame men yida tidal sawa men gay yalla dun no newo o yina temere kay cipinta neddo fugo anniyo to jeewata dum e fuddore kay ko be won hokkude joni be buusebe temedere e chapande joyi wona hokkede kaliso enen gon wondo gade de muri unyure buusejo dabaji ko wona hirsude jonno e le korka o no ya ha dabaji temede jeego ma temede jeddi daba
tamani tamani
makirabe côté région ngaji to en faaji amen ko wadani en ton bombuji tati kollita ma nelda ma chami le agal hokko gere kam minisma do en denno de ngadal bonanda futu anda ka dum ko do de iwri dum holita ma do hono balde tati jabbide do hono mudu wadi no tumbutu beta hande ministre finata waju e nesuji ne den o en jeewuyi galle wal denno golliroɓe ñeñal e golleji juude do moddi to en ando sabi holita ma ngal gallina golla ma faajengi denno dum timmidu e sarti nangar to en an hana ko do holita ma ko foti nenno an ha ko hectare uji nay woni ko dum huubi den holitaama du ciagal mududum kanko ministre mo ibido mo banya gara mo yewi hono galla gallawal gollirobe ñeñu tumbe ko jali e talki wullango hono an han ko tede nan namato ciroowo keerido leydi kuli koronkobe to en be koliti hono diido talki 2012 yaade 2013 en be fu be koliti kuli ko to temedere fu chapande jeno wodi wullango fewde e lamu o konse kumi buren o en ko heejima kawrital pelle fiobe ballon le hono an hamdo fowtude e johon le fowtere jokka jangobe l'école 2014 e hitano gonde mudunde yewtereji di ana cabbina kawral hakkunde hoddube ballon ana arano o ana fiyama hakkunde nan wietebe hawzuru kany e zamburbe en be jamburbe kanyum wiyama kany en ganyi galdo dadundiral figol ballon on jarama
fou
en ɓiɓɓe leydi gotiri
ko ɓuri baale mali capantati sukaɓe
e rewɓe
ɓandi anniya faa fammina yimɓe dow ko woni jam kaldal kawral ɓiɓɓe leydi ndi kañum deƴere malinkoɓe fuu en fuu en ɓiɓɓe leydi gotiri
on tawan finde golleji amen ley sotramangaji e karuji dawoji hakkunde gelle région ngaji mali ley liseji ley radion kañum e nokkuji goɗɗe en fuu en ɓiɓɓe leydi gotiri
faa ndenten ndene ɓure leydi mali leydi ndi jañel mum gurdi ley jam ballodiral e dawridal
leydi yankoɓe rewɓe worɓe miijoji mon ana nafa min faa sanne
kollite ko woni e hakkillaji mon nde bippuɗon men fuu min nodditan on faa kolliton miijango mon
so orange bippirɗon heƴirde golleji ñiiɓinirɗi jam nde noddon 94 42 43 44
so malitel bippirɗon heƴirde golleji ñiiɓinirɗi jam nde noddon 63 70 22 22 noddali ɗi fuu e sutura gaɗete faa golleji baale dawridoɓe amen ɓe jottine
en fuu en ɓiɓɓe leydi gotiri